Numeri 22 verse 1. Abantwana baIsrayeli bahamba bamisa emathaveni akwaMowabi ngaphesheya kweJodane ngaseJericho. Verse 2. UBalaki indodana kaSipori wabona konke akwenzile uIsrayeli kuwo ama-Amori. Verse 3. UMowabi wayesesaba kakhulu abantu ngokuba babe baningi. UMowabi waba nosizi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. UMowabi wathi kumalunga akwaMidiyani, manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxa zonke, njengalokhu inkabi ikhotha utshani bedlelo. UBalaki indodana kaSipori wayeyinkosi yakwaMowabi ngaleso sikhathi. Verse 5. Wathuma izithunywa kuBiliyamu indodana kaBeyori ePhethori elingasemfuleni ezweni labantwana babantu bakhe, kumbiza ngokuthi, "Bheka nampa abantu abaphumile eGibhithe, bheka basibekele ubuso bomhlaba sebehlala malungana nami." Verse 6. Ngalokho ake uze manje ungiqalekisele ababantu ngokuba bayangahlula. Mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukuba sibanqobe ngibagxoshe ezweni, ngoba ngiyazi ukuthi ombusisayo obusisiwe nomqalekisayo uqalekisiwe. Verse 7. Amalunga kaMowabi namalunga kaMidiyane asuka nenkokhelo yokubhula esandleni sawo ayesefika kuBiliyamu akhuluma kuye amazwi kaBalaki. Verse 8. Wathi-ke kuwo, "Hlalani lapha lobusuku nginibuyisele izwi njengalokhu uJehova eyakukhuluma kimi." Izikhulu zakaMowabi zahlala-ke kuBiliyamu. Verse 9. UNkulunkulu wafika kuBiliyamu wathi, "Ngobani lawo madoda akuwe na?" Verse 10. UBiliyamu wathi kuNkulunkulu, "UBalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi uthumile kimi wathi." Verse 11. "Bheka abantu baphumile eGibhithe basibekela ubuso bomhlaba, woza kalokhu ungiqalekisele bona, mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukulwa nabo ngibagxoshe." Verse 12. UNkulunkulu wathi kuBiliyamu, "Hayi ukuhamba nawo, hayi ukuqalekisa abantu ngokuba babusisiwe." Verse 13. UBiliyamu wavuka ekuseni wathi kuzo izikhulu zikaBalaki, "Buyelani ezweni lakini ngokuba uJehova uyangalela ukuba ngihambe nani." Verse 14. Izikhulu zakaMowabi zasuka zaya kuBalaki zathi, "UBiliyamu uyala ukufika nathi." Verse 15. UBalaki wabuye wathuma izikhulu ziningi zidumile kunezokuqala. Verse 16. Zafika kuBiliyamu zathi kuye, "Usho kanje uBalaki indodana kaSipori uthi, akungavinjwa lutho okuza kimi." Verse 17. "Ngoba ngiyakunika udumo olukhulu, nakho konke ongitshela khona ngiyakukwenza. Ake uze ngalokho manje ungiqalekisele laba bantu." Verse 18. UBiliyamu waphendula wathi kuzo izinceku zikaBalaki, "Noma uBalaki ebeyakunginika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginakulidlula izwi likaJehova uNkulunkulu wami ukwenza okuncane nokukhulu." Verse 19. "Ngalokho ake nihlale nani lapha lobusuku ukuze ngazi ukuthi uJehova useyakukhulumani kimi futhi." Verse 20. UNkulunkulu weza kuBiliyamu ebusuku wathi kuye, "Uma amadoda efika kukubiza, vuka uhambe nawo, kepha lelozi kuphela engilikhuluma kuwe uyakulenza." Verse 21. UBiliyamu wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe wahamba nezikhulu zakaMowabi. Verse 22. Intukuthela kaNkulunkulu yavutha ngokuba wahamba ingelosi kaNkulunkulu yema endleleni ukuba imelane naye. Wayekhwele imbongolo yakhe, izinceku zakhe ezimbili zinaye. Verse 23. Imbongolo yabona ingelosi kaJehova endleleni inenkemba yayo ehoshiwe esandleni sayo. Imbongolo yachezuka endleleni yaya ensimini, kepha uBiliyamu wayishaya imbongolo ukuyibuyisela endleleni. Verse 24. Ingelosi kaJehova yayisima endleleni engumcingo phakathi kwezivini, kwaba ludonga ngalapha nodonga ngalapha. Verse 25. Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova yazigqula odongweni yalimaza unyawo lukaBiliyamu ngasodongeni, wabuye wayishaya. Verse 26. Ingelosi kaJehova yaqhubeka yema endaweni eminyeneyo lapho kwakungekho khona indlela yokujanga wesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 27. Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova yalala phansi kuBiliyamu. Intukuthela kaBiliyamu yavutha wayishaya imbongolo ngenduku yakhe. Verse 28. UJehova wavula umlomo wembongolo yathi kuBiliyamu, "Kenzeni kuwokuba ungishaye kathathu na?" Verse 29. UBiliyamu wathi embongolweni, "Ngokuba ungiswabulele sengathi ngabe kukhona inkembe esandleni sami, ngoba ngabe sengibulele." Verse 30. Kepha imbongolo yathi kuBiliyamu, "Angisiye imbongolo yakho oyikhwele konke ukuhamba kwakho kuze kube manje na? Ngangivama ukwenza kanjalo kuwe na?" Wathi cha. Verse 31. UJehova wayesevula-ke amehlo kaBiliyamu wayibona ingelosi kaJehova imendleleni inenkemba yawo ihoshiwe esandleni sayo, wagoba ikhanda wawa ngobuso bakhe. Verse 32. Ingelosi kaJehova yathi kuye, "Uyishayelani imbongolo yakho kathathu na? Bheka, ngiphumela ukumelana nawe ngokuba indlela yakho iyingozi phambi kwami." Verse 33. Imbongolo yangibona yachezuka phambi kwami kathathu. Uma ibingachezwanga kimi ngabe sengikubulele, ngayisindisa yona. Verse 34. Wathi uBiliyamu kuye ingelosi kaJehova, "Ngonile, ngokuba bengingazi ukuthi umi endleleni umelene nami. Ngalokho uma kukube emehlweni akho, ngiyakubuyela emuva." Verse 35. Yayisithi ingelosi kaJehova kuBiliyamu, "Hamba nalawo madoda, kepha lelozi kuphela engiyakulikhuluma kuwe uyakulikhuluma." UBiliyamu wayesehamba nezikhulu zikaBalaki. Verse 36. UBalaki esezwa ukuthi uBiliyamu uyeza, waphuma kumhlangabeza weRimowabi elisemkhawulweni wase-Arinoni liseceleni komkhawulo. Verse 37. UBalaki wathi kuBiliyamu, "Angithumanga nokuthuma kuwe ukukubiza na? Awufikanga ngani kimi? Anginamandla yini okukunika udumo na?" Verse 38. UBiliyamu wathi kuBalaki, "Bheka, sengifikile kuwe, anginamandla nokho manje ukukhuluma utho. Izwi uNkulunkulu alifake emlonyeni wami, ngiyakulikhuluma lona." Verse 39. UBiliyamu wahamba noBalaki bafika eKiriyati Husoti. Verse 40. UBalaki wanikela ngezinkabi nangezimvu wazithuma kuBiliyamu nakuzo ezikhulu ezinaye. Verse 41. Kwathi ekuseni uBalaki wamthatha uBiliyani wamyisa ezindaweni eziphakemeyo zikaBhali, wabona elapho ingxenye yabantu.